No, that copy atari mu copy BBA, brand B always next. From Soweto, paka kuntiko, skrrrrrrrrpa, Dyna Pro. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Wana bechibi, bebali bayambo buyambi. Nili anafuna muku simbi. Sasira bali watuzala wabambi. Bajaba ya vula mpawe kubuyambi. Antibala wanafuka wakabi. Itimbe bali binji bebatega. Debatu kwa latuwa bita mtuwevuka. Tumidene kwa abo abaloga. Usango mkoti na wasinga. Lawa ndipadi, mwami somi asoma zisadi. Okulia seta gakadi, wentu kwa waka mancho yoplati. Evilo utochabi tuwala forwardi. No stopping, paka wefuna wadi. Kau tuachi wala kuikendi, tuwe la mkusugula. Nebi wala biakula, tubi kungula, yes. Sawa, awa awa, mumuzanyo tulina joka. We mama za tukukua ngopika. We vya duka, no omuaka. Anigambebo, tumenya mateka. Aptene, tutasula bakozi wa mateka. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Tugenda viral, we spend money like a jello. We fought it, wana tu excel. Katugule vizimbe, bediko not for sale. Sikuwa nona, tubela negolo. We tour, binyumanga unyo akawa. Every morning, tubela muchawa. Toche kwe vizibu kwa wata waita mtawa. Mama no mana, bali batu chawa. Sima inange wetu chikola.
Awalaba malateka kwa chikola. Tuwanja ulo kubalala. Mubadwipa wanda demu mpapula. Nonyako kumbutu joma njine walala. Kwa ipeji, ndi mkutu ready.
Vibe usomba dotu to. Eta fire duka sikuwa ndipo. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Tugenda viral, nebi kumba tukuba mstairo. Tugenda viral, telikula msangu teka mfairo, no no. Tugenda viral, ex-toda no allow, doctor. Tugenda viral, kusenteze sije kubanja ulo. Buriche mochidoke, mame no tulia kukatoke. Kanyama kuota dene chicken, tunyumiro gamba tuli yuke. Ato batu frongi wane chicken, sente nga wa blaka cheke. Wama we wango bula mbumpi, buko mfunga toile tikipi. Soto nemesa kujoga no stopi, wezigwa wengera numbe site. Na henga sifude mbuta guze ukasati, mane we can't be a party. Kwa kujaguza kwa everyday, toma nyati. Wa dethite, olawa na wa mbabara rebalite. Toba nyumiza, wa bathide, webya chuka na fetwa chuka. Mazi mutanka gaya mbuka, ulia neriri gonzali kutiko. Iwa bikumba nyambala biliko, teri stylo jesta teka ko. Batoxic bitch iwe wanfako, tondaba kubela kwa origino. Antibali yuno, siku ya njolesa omo. Neto binafuna yoku kamogo.